Sinshaka kukwibagirwa habe n'umunota kuko nagufite iruhande byose n'ubusa Simitoma mami uhora ushimisha Fata cyane nkomeza sinkumva Bandutishije abandi sinzi icyo nakwitura Ubuzima bwanjye utarimo sinkubeshya narawurisa Basi winsiga na mpamvu
Oh,